is Bumble Shelly Bees.
Gudcur iyo madaw gudcur Mugdi iyo habeen mugdi Middi aan iftiin kaga maromaye Middi aan iftiin kaga maromaye
Muxuubiyo dareen dareen Mowjadaha chacayl chacayl Muuqaal qalbigu maan ku daawado Muuqaal qalbigu maan ku daawado
Gudcur iyo madaw gudcur Mugdi iyo habeen mugdi Middi aan niftin kaga maromaye Middi aan niftin kaga maromaye
Muxuubiyo dareen hooy dareen Mowjadaha chacayl chacayl Muuqaal qalbigu maan ku daawado Muuqaal qalbigu maan ku daawado
Muhashada qalbiga sida malab ada Malyan jeer guba nafta uga macaan Mohashada, mohashada, qalbiga Sidda malab ada Malyan jeer guba guba Nafta uga macaan
Marinada, marinada, biyuhu Umaran wadnaha Midka mida mida gantaal Ya kadiga mar'u
Iskumaran chacayl, iskumilan dareen, iskumudan kalgacal, iskumaaxda Iskumaaxda oon kala maarmi nabid, iskumidab mid qurraysu eeg manmiin Iskumaran chacayl, iskumilan dareen, iskumudan kalgacal, iskumaaxda Iskumaaxda oon kala maarmi nabid, iskumidab mid qurraysu eeg manmiin
Iskumaran chacayl, iskumilan dareen, iskumudan kalgacal, iskumaaxda Iskumaaxda oo kala maarmi nabid, iskumidab mid qurraysu eeg manmiin Iskumaran chacayl, iskumilan dareen, iskumudan kalgacal, iskumaaxda Iskumaaxda oo kala maarmi nabid, isku eeg manmiin
Iskumaran chacayl, iskumilan dareen, iskumudan kalgacal, iskumaaxda Iskumaaxda oon kala maarmi nabid, iskumidab mid qurraysu eeg manmiin Iskumaran chacayl, iskumilan dareen, iskumudan kalgacal, iskumaaxda Iskumaaxda oon kala maarmi nabid, iskumidab mid qurraysu eeg manmiin
Iskumaran chacayl, iskumilan dareen, iskumudan kalgacal, iskumaaxda Iskumaaxda oo kala maarmi nabid, iskumidab mid qurraysu eeg manmiin Iskumaran chacayl, iskumilan dareen, iskumudan kalgacal Iskumaaxda oo kala maarmi nabid isku eeg manmiin
Iskumaran chacayl
iskumilan dareen
iskumudan kalgacal iskumaaxda
Iskumaaxda oo kala maarmi nabid
iskumidab mid qurraysu eeg manmiin
Iskumaran
chacayl
iskumilan
dareen
iskumudan
kalgacal
iskumaaxda
Iskumaaxda oo kala maarmi nabid iskumidab mid qurraysu
eeg manmiin